lion is best crew. Zagman Pro. Niño we Tomasa, Omana Watoro, four wheel driver, Matilingo. Nalina niga nako wanyo, Omu walanganda zero nyo, Nafu wanemu wakudu, Ye nanziri zabani, We nalabi mbele ganye nyo, Konze kampo we vyalafu, Na ye konza nyenka, Obudeti na wanga, Wale tomurunji Siri na wengana Okumana yambasa Kabanye fwele kungumari La mungiru kireho Weito kuo mana Buku ninasikia vizuri kila ninapomona Ali special, special Ame uchuku wa moyo wangu Ali special, special Ame uchuku wa moyo wangu Njagala baby tu kwa tagane Style ya Tomasa four wheel drive All weather, all time, night and day to be wamu I love you ulala Ninkugonza matagangi Ndagushaka sheri wanje Kwa galanyo my boo I love you ulala Ninkugonza matagangi Ndagushaka sheri wanje Kwa galanyo my boo Ni mkwenda, ni mkwenda Jagala mkulage my people Jagala mkula gemi kwa no jange Era njagala mkula kumulimo Kabanye fwele kungumari La mungiru kireho Weito kuo mana pupu Ninasikia vizuri kila ninapomona Ali special, special Ame uchuku wa moyo wangu Ali special, special Ame uchuku wa moyo wangu Ni mkwenda, ni mkwenda Jagala mkula gemi my people Jagala mkula gemi kwa no jange Era njagala mkula kumulimo Kabanye fwele kungumari La mungiru kireho Weito kuo mana pupu Ninasikia vizuri kila ninapomona Ali special, special Ame uchuku wa moyo wangu Ninyo weto masumana watoro